FBM baby, this is not the usual music. I've time for history.
Yo,
check one, tumpa kumatute wejusa gwematu. Zize kunyumisa ku history ya Uganda yatu. Neba president abajifuze gwemwana watu. Tribe nyingi na yera fena tulibantu. Leka ntandike ne 1962 Uganda efunye independence bana batu. Esanyu mu bantu bagamba muntu ku muntu. Anti abazungu bakivudde mu fabali mu kintu. Byali byakutesa gwebuza kukawesa. Era first president yali Sir Edward Mutesa. Kuruda Mutesa, wali woka kensa. Gwebawa wa prime minister, Milton Obote professor. Nga wajisa akabanga, kanzi jukino mwaka. Gwali lukumurenda, mukaga mumukaga. Obote akola ataka, uwa akaba kenteba jiwambi. Aje wombu nubwa akaba kawo yono yobote wanu. The one ule wanu, first forward kamtwale mu 1971. Aina commander we, womu gwe yari ayinanga. Ya mwesi gaboyi, imbuna kuna kuna. Obote la babwa furumana agende Singapore. Amini musajja we bwatyo namukuba kalipo kusimu kwenyini kwe ya mugambira mbutoda ate tokozesa mpaka kubasagara na kutta oyo no efirudi maso si joni maso controversial for sure bidye bya koti maso yali essential mbu ate big ratio gosire bimu wanombo biri confidence abalabe yayina banji nga tebamwagala wo kirikiria Nyerere na alumba wuyo kuvedia Tanzania kona abayekera gwamini get out of here wuya duse Libya ya Fira Saudi Arabia nga bomanyi buli omu kunsaba n'olunaku lwe era president yaddako yali Yusuf Lule yafugamu ennaku bwezi tyonkaaga mu munaana era terwalwa naye bwebityo ne bimwegaana kiruma ng'akunyumiza ate bwatyo yakulwisa president yaddako yali Godfrey Binayisa yafuga y'emyezi gyebubwe gityo 11 awo naye entebe bambi ne bagimujjamu bw'olaba engeri bino ebintu ebyaddala gye byakyukanga ng'onoonyereza ebyaddala kizibu osanga eyaddako yaliani yali pono muwanga yafuga yenna ku 10 nga naye tatyapanga awo ne bisirikamu ne bakola wakakiika kawamu ne katwalamu nga bwe batereza mbu bwe biddamu nga firimu bwenyuma ne baleetayo party 2 awo Obote we yakomerawo nga Obote 2 1980 byali birala kankubuulire Obote asaawo akalulu abantu beerondere ani gwe baagala Uganda yaabwe agikulembere dipi yaweerezaani Kawanga Semwogerere bagamba ye yawangula naye byakoma mu mawulire UPM yaweleza Museveni ajikikirire bagamba yafuna 1% in the whole country ekiddako nasala w'omwezi kajiyingira awo yaddako tewali mulala titokero lutwa nkuwa marwapu yemmese kale njiwa butwa atututte mpaka 1986 awo wonna Uganda bambi country lucks ndayira mu mazima ga Katonda ali ejo mu heaven mbwe ekiddako ne Uganda nefuna yo Museveni mu bufunze Uganda yakafuna ba president mwenda na eteri yali avuddeko nga abantu be balonda.
At this the legend production.